Sana kiswaswadu we wakipitana ni vimbi ya tiki sana tumiambala mablaza menu wana ni chola tiki sana kiswaswadu we wakipitana ni vimbi ya tiki sana tumiambala we na chodo chukua mpala piga picha jirushe wasaba chukua mpala piga picha jirushe Facebook. Chukua mpala piga picha jirushe TikTok. Chukua mpala piga picha jirushe. Nasema takoma, nauliza takoma. Kumbafu yule kapata mpala nasema leo atakoma. Kapata tambo nasema leo atakoma. Mina sema na minao, na minalo. Weka nina na minao, na minalo. Mina sema na minao, na minalo. Wena chodo chukua mpala piga picha jirushe wasaba. Chukua mpala piga picha jirushe Facebook. Chukua mpala piga picha jirushe TikTok. Chukua mpala piga picha jirushe. Kwanza nikile waga kwanza nasemaga ukweli. We nikisha lewa kwanza nasemaga ukweli. Sina gali sina nyumba wala basi keli. Ketoni shuka moja na fukoni sina kitu. Kwanza nikile waga nali wanda kitandani. Pili nikile waga na uzigi majirani. Tatu nikile waga vugu mechi mtaani. Minasema na milewe washalewa 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 na milewe washalewa. Kwanza nikile waga mina panda juu ya meza. Mdogo mdogo mina ongea kikereza. Kwanza nikile waga mina panda juu ya meza. Mdogo mdogo mina ongea kikereza. Minasema na milewe washalewa 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 na milewe washalewa. Ashado fight hapa nikiwa utopia record. Dark dark producer Kanina Chodo Batman Dula Matatu Bad Boy Blunt Deli kiwa kushaini
Junkie Supplier Supplier.